kaliba totole bigambo kigambo chomu wangwa kwafe abe Uganda chino mokuzama yene busungu jembate ebyo buwangwa kwawe bachabigenderako na ye Uganda bana Uganda fetu chabizimura kachukira bazade abatu zala abana mubono jinjo awakamwe wajo mugenyi ngase tamani kwaniriza mubogeza luzungu lwoka lufutifuti so mubayi wenyanga wane buzungu chenda byoyo baba zungu bachatunyoma nyo ndemwe wakubadikini nomyuka uchali kadugala musiona ndemwe kuba masunya gebei uchali kadugala musiona sobo yamale kanzu oba busuti ekitiwa bakuwanyo buzina bakisimba ne muwokola oba kubye nduru nolwekyo kyembasaba banange tuve mu kukomberera seruganda wange pisa zozisiuse seruganda wange pisa zozisiuse amakoti kona dabagasiuse sente zanda wa mumwano zanda watumulireko kububonere kumi ofuna koka mukoka namagezi gekuwaga kudda mukyalo kampala ono mwamuke tolina pale tolina sati tolina kazi tolina bulangiti tolina suti tolina nyumba tolina ngato ne soksi ziulise ate nobuliri tolina ateyakekatesi toba munange nyo gano badogalaba toba munange nyini gano badoga manyi toba munange nyo gano badogalaba toba munange nyini gano badoga manyi Abasajja bakuno banonya kunnemya abasajja bakuno banonya kunzita abasajja bakuno banonya kunnemya ensimbi 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 bese kukwa kongo balengalo ensimbi 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 bese kukwa kongo balengalo serugando yali nesimbi naye kati zamu kwa kobambi abalangalo ensimbi 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 bese kukwa kongo balengalo yatumyanga pianga nokunywa kugonga nezifika okipu chenji mama NCB 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 bezi kukwa kongo balengalo kaseruganda yemanyi yakuba nokube mpi wabanyi se nokusamba na samba NCB 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 bezi kukwa kongo balengalo kakichita wakera kumacha na kuba store nokulimba nalimba NCB ali murwali ensimbi bezi kukwa kongo balengalo amalaya basimalawo bakenga mukenge na bulali boka ensimbi 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 bezi kukwa kongo balengalo olaba nomugezi fire naye yabiraba tyeseno likambo ya faranga ensimbi ensimbi dola ensimbi bezi kukwa kongo balengalo tosekereranga jera kubulire tosekerera ngajera nabira bata ensimbi ensimbi bezi kukwa kongo balengalo nolwekyo twongere kola nyo tuve mu kuyongobera obudde bukede ensimbi 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 bezi kukwa kongo balengalo ¡Vamos! genyoga no badoga raba toba munange nyiniga no badoga banyi.